Mkulembeze wa Gwanga Yoweri Kaguta Museveni ayunge docheka ativizanti ente kateka eyo kujibula banansi mbwavu ya parish development model ndiyo kubabule negende redua mwakula vanga eyamba abantu okuvira ddala wansi mu byalo okulaba nga bakyusa embeera y'obulamu nabo bagaggawale. President abadde mu bitundu by'ekazo mu kwenja akalulu abadde wamu ne muwala we Patience Rwabwogo n'ategeeza ekibiina kya NRM kikyagenda maaso n'enteekateeka eno ey'ekiseera ekiwanvu ey'okuyambira ddala okulaba nti obulamu bw'abantu okuvira ddala wansi mu byalo butereezebwa nkikunju era avumiridde abakulembeze abatuukirwamu ensimbi zino abateekawo obukwakulizo obw'amaanyi nga tebannaba kuwa bantu sente ez'okubawula okwekulaakulanya.